Natangatanga kama mbwa koko, nikipata nilete tule, nikikosa mbona tusilale. Unalalama, umenipeleka so haya, mawazo mabaya baya, kipato changu sambaya, sambaya. Oh my baby, mbona usinielewe? Oh my lady, mbona usinielewe? Oh my baby, mbona usinielewe? Oh my baby, mbona usinielewe? Nilianguka pabaya, na ukiona sombaya,
kila
ukumbuke nyuma, bado na yumba, na yumba yumba, bado na yumba, ah, bado na yumba, na yumba, na yumba. Siombaya, ukiona siombaya, siombaya, siombaya. Rudisha moyo nyuma mama, kipato changu Mungu saidia. Ndo maana mimi najikaza, sababu ya kesho siyajui, siyajui, ya kesho siyajui, siyajui, ya kesho siyajui. Ulinipeleka so haya, mawazo mabaya mbaya, kipato changu sambaya, sambaya. Oh my baby, mbona usinielewe? Oh my lady, mbona usinielewe? Nilianguka pabaya, na ukienda sombaya, ila
ukumbuke nyuma, bado na yumba,
na yumba yumba, bado na yumba, ah, bado na yumba, na yumba, na yumba. Siombaya, ukienda siombaya, 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 ukienda siombaya, 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 ukienda siombaya.
No, sí.